Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza, muri kumwe na Eugenie Mukankusi ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no ku rubuga rwa internet ni radio yacu voa.com. Ikaze mwese. Radio ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ubu turimo gusoza umwaka 2017 hirya no hino ku isi baritegura noheri n'ubunani. Mu gihe abandi bari mu myiteguro mu Burundi shyirahamwe AEDPB rifasha abana b'imfubyi n'abatagira kirengera, ryarayikoreye umunsi mukuru wa noheri abana rifasha. Ku bw'iryo shyirahamwe ryashinzwe n'abana bo mu ibarabara, bwabaye uburyo bwo kwizihiza imyaka 10 rimaze rifasha abana bo mu ibarabara, no kuvuga abana bo mu mihanda. Iyi nkuru mwayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera Igitega, Fidel D'Antoine Nsabimana.
Nkuko tubibwirwa na Leopold Ntawuyankira arongoye ishyirahamwe AEDPB, iryo shyirahamwe ryashinzwe n'abana bo mu ibarabara hari mu mwaka w'2007.
Iri shyirahamwe ryavutse mu 2007 ritangutse n'abana bo mu ibarabara mu gihe twari mu buzima butoroshye. Ishyirahamwe ryatanguye riri mu buzima bugoye, ariko mu nyuma ryararonse abantu barifata mu mugongo. Kugeza uno munsi risanzwe rifasha abana bagera ku 30 ngara mu kigo, rikongera rigafasha abana 300 mu bikoresho by'ishure, dufashijwemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO.
Leopold Ntawuyankira amenyesha ko igikorwa bakora kitoroshe.
Hari igihe twakira nk'umwana ugasanga afise ikiro kimwe, afise imyaka 3 cyangwa 4. Kenshi duhora bitugora ukuntu dushobora kubagera, ariko Imana irafasha. Hariho abitaba Imana, hariho benshi baronka ubuzima. No kubwibyo turashimira ubushikiranganzi uburyo dukorana neza, na cyane cyane mu gisata cyo kuronsa imiryango abana baba baratawe n'abana baba barahebwe mu miryango. Turakorana mu kubaronderera imiryango haba aha mu gihugu cyane hanze y'igihugu.
Abana barezo n'iryo shyirahamwe barashima uko bafashwe. Jisire Nuwamahoro avuga ku izina ry'abo bana.
Gushika uno munsi nta shimwe dufite twobaha kiretse kubasabira imica n'imihezagiro ku Mana. Turabakengurukiye cyane, kandi muze mwame mutwitwararitse. Tuboneyeho akaryo ko gusaba Leta n'abagira neza kubandanya mu kurushiriza gukingira agateka k'abana. Ntitwokwibagira gusaba namwe bavyeyi kurushiriza gukunda ibibondo byanyu, mureke kubata mu ibarabara kuko benshi muri twebwe twatoye mu ibarabara, ariko tugira Imana ibishyirahamwe biradutora.
Iryo shyirahamwe ryatanguriye mu gisagara cya Bujumbura, ritangujwe n'umwana yahora mu ibarabara mu nyuma gimukira mu gisagara cya Gitega. Nta buryo na buke ryari rifise, ariko uko iminsi yagiye iragenda abantu bimuwe bagiye baratangazwa n'uburyo abo bana bitunganya mu bukene, bibatuma kugegera no kurifasha mu buryo. Ndizeye Chrysostom ni umwe mu batanguye kuba hafi iryo shyirahamwe.
Nabonye umwana yapfuye mu ibarabara ariko arera abandi bana bapfuye mu ibarabara, ni ikintu gihambaye cyane. Ikintu cya mbere cyamfashe kwari ukuntu abana bahari ubona ko bafashwe neza no muri ubwo bukene. Iri shyirahamwe rero icyo gihe mbere n'ubu nizo mwibonera, ubwiye warabona uti harimo umutima ugukunda kandi harimo ukwitaha abana. Barara ku karago gatoya ahantu mu gasare aho mu kinama. Jewe narigeze kwibazanti none ibi bintu biriko biraba dore ubwoba umwana bisogenda gute kugira ngo abana bari ngaha baronke babandanye baronke ubuzima. Umutima arawufise, umwanya arawutanga, muko ntambera afise.
Amashirahamwe akorana na AEDPB arashima ko iryo shirahamwe ivyo rikora byose bikora mu muco. Noel Pierre arongoye ishirahamwe All God's Children International risanzwe rikorana na AEDPB.
Ushingiri ntahe umutwari Leopold akorana bino bikorwa ibande yuko abishyira n'urukundo rwinshi, uburongozi bwiwe burimo umuco mwinshi n'ukuri kwinshi, bituma muko murakorana umva umerewe neza ata makenga ata kuko icyo mufunditse Leopold arabishyize. Nashaka rero kuri uyu mwanya nongere kumushimira kandi ndamubwira ko ishyirahamwe All God's Children International ritazohigisha kumuseruka ko kandi tumwifurije kubandanya atera imbere kugira ngo mu mwaka uza asubira dukoranye dusanga afite abana benshi ko abana bageze ngaha muri kino kigo baramerwa neza bahagirira amahirwe menshi kuko bose abari mu bafite imyaka yo kujya ku ishuri bose bari ku ishuri.
IDPB rifasha abana batagira ababyeyi cyangwa ababyeyi bataye bava mu mihinga itandukanye y'igihugu. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Nsabimana kuri iyi nkuru. Abakurikira Ijwi rya Amerika rero tubifurije gukomeza gusoza umwaka neza no kwitegura Noheli neza. Mwe mwumva utu turirimbo twa Noheli tubanezeze, duhere ku ndirimbo Gloria ya Anne Mukuralinda.
Thank you.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twizeye ko iyo ndirimbo ibanyuze tubumvise noneho iyindi ndirimbo mu kanya dusigaranye mbere yuko tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko indirimbo ya Noheli mu Kirundi cyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya wa cya kiganiro mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda ikiganiro ejo
kurikirirwa iry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ikuchituizwa nabiza tugate twacane nabindeta nyabala tikugaboniza zobi
Nitwa Nshimyimana Silvestre ndi umuhanzi nyarwanda nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
Ubuzima ni urugendo rurerure rutangira umuntu avutse kugeza umunsi atabarutse angira ngo ibi nta wabihakana kuko nta buzima butagira iherezo Akurundi ruhande nanone kubaho nabyo na amahirwe agenwa na nyirigira ibi wabivuga bishingiye ku kuba nta muntu uhitamo havuka uburyo avukamo ndetse n'ubuzima azabaho mu mibereho yacu nk'abantu abafite ubumuga tubana nabo umunsi ku munsi hirya no hino mu ngo kuko bamwe muri bo ni abavandimwe bacu inshuti zacu abandi ni ababyeyi bacu ariko nubwo tubana nabo mu buzima bwa buri munsi hari amazina bitwa n'abantu badafite ubumuga maze uyu mazina gasisereza kandi agateripfunwe abantu bafite ubumuga reka dutangire tubaye ikaze mu kiganiro ejo cyanone ikiganiro mutegurwa n'umuryango w'urubyiruko ejo Youth Echo ikigali mu Rwanda ubundi mukagikurikira hano kuri Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Uyu munsi rero tugiye kuganira ku byiciro biranga abantu bafite ubumuga ariko turibanda ku mazina cyangwa se inyito zibapfobya. Muri iki kiganiro turaza gusobanukirwa neza ibyiciro bikubiyemo abantu bafite ubumuga ndetse turamenya n'amazina cyangwa se inyito zikwiye kwitwa abantu bafite ubumuga bitewe n'ibyiciro n'ubundi barimo. Ese ubundi abafite ubumuga batekereza iki ku mazina cyangwa se inyito bitwa n'abantu badafite ubumuga? Abyose reka tubararike kuza kubikurikira muri iki kiganiro. Mu butumwa bugufi muraza kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi kuri nimero 0728 0282 32 cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Reka twongere tubaye ikaze mu kiganiro cya none ikiganiro mugiye kugezwaho nanjye Crispe Mizero. Akaririmbo uwondiwe kabahanzi babiri mu Rwanda NPC ndetse na Butera Knowless niko kagiye kuduherekeza muri iki kiganiro
iki ni ikiganiro ejo
mayirana nyusemo neza kandi nari no kuyakwamo Amazon avujemo hari gice cyari kwishimishamo none ubuje kuguseruka hari gice ndimo gukora bikiruka nuko ntari kubura ibinyitambika niko sindigerangana na manuka ariko harabanyaga badashaka ko nanjye ngo ntamuka bakifuza kuramba nibifuze ko basinje namuka bakihutira ibyunguka batitaye kumenya aho byaturuka bagashaka guhemuka badashaka no kwita no kugaruka.
Magingo aya imyaka ibiri irenze y'iminsi mike inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD ishyize ahagaragara urutonde rw'inyito zibereye abantu bafite ubumuga. Ibi byakozwe mu rwego rwo kubarinda amazina basesereza bagendeye ku bumuga bafite. Urutonde rw'inyito cyangwa amazina akwiye kwitwa abantu bafite ubumuga rwakozwe ku bufatanye rw'inama nkuru y'igihugu y'abantu bafite ubumuga hamwe n'inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi ndetse n'izindi nzego zifite aho zihuriye n'abantu bafite ubumuga muri rusange. Ariko se mbere y'uko dusobanukirwa ibyiciro bikubiyemo abantu bafite ubumuga bo ubwabo baba bumva bameze gute mu gihe biswe amazina ashingiye ku bumuga bafite? Reka twumve icyo babitekerezaho kuri mikoro ya mugenzi wacu Ubukeza Christella mu mujyi wa Kigali.
Njye nkurikije wenda mu bwana bwanjye ni nk'amazina nk'abandi kimwe nk'uko umwana wese yamaje gukura wenda bafite na nk'utuzina babitaga mbere basaye nk'umukobwa bakamwita makobwa umuhungu akamwita amahungu ariko pisi agenda akura ugasanga uko agenda akura niko rya zina ry'umubwana agenda asa nk'aho rimutera nyine ikintu kubera ko agize gute kuko amaze gukura. Nanjye numva wenda ko ari nk'ubwo buryo nabifatamo kuko wenda iyo baranyitaga ndi umwana nabifataga nk'andi mazina nk'urwo rugendo yo nguhaye nta kibazo.
Murakoze. Ubundi njye mfite ubumuga bw'ingingo bitewe n'ubumuga mfite wasangaga banyita kajorite igicumba kimuga hanyuma nanjye nanyumva nkababara iyo banyitaga kajorite cyangwa se igicumba numvaga ntari umuntu nkabo nanagera no mu rungano rwanjye numva nyine ntabwo ndi umuntu nkabo nagendamo nikandagira uburyo numvaga nabageramo bakampunga sanze mu rugo nyine niho bajyaga banyita bimaze kumbaho niho bajyaga banyita ngo kimuga gusa nyine nyiri umwana numvaga nta kibazo bineye kuko nyine nta muntu nafataga nabi kuko yabaga afite ibintu bigaragara kandi biri byo kugeza n'ubu numva nta kibazo.
Njye mfite ubumuga bw'ingingo nkoresha akagare k'abamugaye ntabwo byakira neza kuko uje ufashe umuntu urazi ko ari umuntu kandi wize ikinyarwanda umuntu agira inteko abarizwamo noneho rero iyo uvuze ngo ikintu urumva ntabwo bakira umuntu uba umwize ikintu ese ikintu gishobora kuvuga ikintu se gishobora kwideplasa nk'ubu usanze ni gutayipinga kuri mashini ikintu se cya tayipinga nyine urumva ni ikibazo cyangwa bakavuga ngo igicumbi.
Reka mbe nirengagiza reka mbe mfashe kano kanya nanjye mbe ndi kwijohereza sigahuta mbihiriza hoja wibihiriza.
Igihe izina rikoreshejwe mu buryo bwo gusesereza bishobora guca intege uryitwa kandi bikaba byaba imbogamizi y'iterambere rye by'umwihariko rero ku kugira ubumuga buri wese yaba umukandida bityo nyaboneka icyo utifuza ko wakorerwa si ngombwa ko wabikorera abandi. Ibipfo by'umuntu ntushobora kumuha agaciro nk'abandi bantu. Iyi ni imwe mu mpamvu nyamukuru abafite ubumuga badakwiye kwitiranywa n'ibindi bintu ahubwo bakitwa nk'abandi bantu bityo abantu bose bakareshya imbere y'amategeko. Reka dukurikire ikiganiro mugenzi wacu David Hitimana yagiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD.
Turi kumwe na Emmanuel Ndayisaba akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu nama nkuru y'abafite ubumuga. Emmanuel, ikaze mu kiganiro ejo.
Murakoze cyane.
Muri iki gihe kugeza ubu hari abantu kugeza ubu ngubu badasobanukiwe ibyiciro by'abafite ubumuga. Ese ibyiciro by'abafite ubumuga ni bingahe? Unabidusobanurire muri rusange.
Murakoze. Ubundi ibyiciro by'abantu bafite ubumuga uko itegeko rirenga abafite ubumuga ribiteganya bigeze kuri bitanu. Hari icyo cy'abafite ubumuga bw'ingingo, hakaza icyiciro cy'abafite ubumuga bwo kutabona, hakaza icyiciro cy'abafite ubumuga bwo mu mutwe, hakaza icyiciro cy'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, nabo hakaza ubundi bumuga. Ubundi bumuga rero nibwo bukomeye bigisha ibindi bice bitandukanye. Twavuga nk'abandi bafite inyonjo, wenda mvuge ibyo abantu bamenyereye kuvuga, abandi bafite ubumuga bw'uruhu rwera, babandi bagufi cyane, abo bose abo nibo bari mu bundi bumuga. Cyangwa mu kimwe umuntu ufite ubumuga ntavuze hejuru, ni ukuvuga wenda ushobora kuba bukomatanyije, hari umuntu usanga afite bubiri butatu ubwo navuze hejuru, wese ajya muri icyo cyiciro cyo cy'ubundi bumuga. Ni igice bitanu dufite dukoresha mu gihugu cyacu, tubashyira mu byiciro bitewe n'ubumuga bwabo.
Ese ni ayo mazina akwiriye kwitwa abafite ubumuga? None
ayo mazina rero ajyanye na bya byiciro nakubwiraga. Izo ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubumuga uziko ubundi hari abamwitaga ikimuga, ikimuga ubamugaye ubana n'ubumuga ugendana n'ubumuga oya tuvuga umuntu ufite ubumuga naho tujye ku byiciro by'ubumuga abantu bagiye bafite uziko hari abo bita ngo ikirema kimuga karema kajoriti igicumba gicumba uterisiko kaguru karema muguru wa Kenya tegeri kaguru moya kaboko izo zose rero kandi ziba zishaka kuvuga abantu bita ubumuga bw'ingingo hakaza noneho abandi bafite ubumuga bwo kutabona abo nibo wasanga bita impumyi ruhuma amaso gashaza ibiryezi n'ibindi ntabwo rero bari ruhuma uvuga ko ari umuntu ufite ubumuga bwo kutabona bikaba bihagije waza kuba bwo kutumva no kutavuga iyo mvuga ikuraho igipfamatwi ikiragi nyamuragi ibumbu ikiduma igihuri n'andi n'andi ugiye mu ntara zitandukanye ugenzi zaho bafite amazina bari baragiye bahimba bitewe n'akarere umuntu wajya agezemo noneho badafite ubumuga bwo mu mutwe umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe niko tumwita ntabwo tumwita igicucu igihoni ikijurwe bazanga ikiburabwenge n'ibindi n'ibindi noneho hakaza umuntu ufite ubumuga bw'inyonzi ntabwo ari kanyonzo rero ni umuntu ufite ubumuga bw'inyonzi hakaza abantu bafite ubumuga bw'uruhu rwera ntabwo rero ntabwo ari nyamwita cyangwa umwera cyangwa umuzungu wapfuye inyama rya nyuma ni abantu bafite ubugufi budasanzwe niko tubita ntabwo ari igikuri ntabwo ari nyangufi ntabwo ari gasongo uswe n'ababagenura tundi mpamvu twashyizeho aya mazina kugira ngo abantu bayakoreshe aheshe agaciro abantu bafite ubumuga
tugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tugiranye noneho ni izihe nama mwagira abantu bita bafite ubumuga amazina abasesereza
ni ukumenya yuko abantu bafite ubumuga ari abantu nk'abandi babaha agaciro babita amazina yabo hari amazina yabareswe n'ababyeyi gufata rero ikibazo umuntu yagize cyangwa inenge umuntu yagize ukaba ariyo umwitirira urumva kuba umukomeretse bivuze ngo rero nibirinde gukomeretsa no gutumuga babita amazina abereye atabapfobya
reka dushimire cyane Emmanuel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga niba wabanye natwe muri iki kiganiro ese ubona hakorwa iki kugira ngo inyito cyangwa se amazina apfobya abantu bafite ubumuga acike kandi acike burundu mu butumwa bugufi mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi kuri nimero 0728082832 cyangwa mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram kandi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande bagashaka guhemuka bagashaka no kwita no kugaruka reka mbe ngarukiye aha reka mbe ngire gagiza reka mbe mfashe kano kanya nanjye mbe ndi kwiryohereza sigahuka mbihiriza hoya wimbihiriza
iki ni ikiganiro ejo undi we na muntu ubigena
Muraho neza nitwa Ndayishimiye Emile mu ikinamico nyiramubande nitwa Gatsimbanye uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande nge nitwa Hamida Mukondene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana Papias adateye upfunwe na mba no kuba yaharitse umufasha we Mama Sabine ese ko Soronga nawe yari akomeje kuba imbogamizi y'ubukwe bwa Mbabazi na Habana amaherezo yabaye ayahe reka iki gice tugihere kuri gakuru na bagenzi
Meye tinagira ngo ibyo nshaka tuganira dusangire twese uko turi batatu kabone nubwo abandi batabashije kuboneka no ku ishuri ariko tuzahure mu nama itaha hari icyo twavuganye twebwe hagati yacu
kabisa
rero mbegeti nagira ngo umbwire inkuru mpamo kuri gakuru kandi nawe yihangane naduce mu ijambo kuko nawe turamugenera umwanya wo kuvuga
nge rero si ukukubeshya gakuru asigaye ntangaza kandi twaraganiye ariko inzira ari kwerekezamo seramujyana hafi
ariko umwana nawe usigaye unyongoza sana wekeba wallahi ibi bintu ntabwo ari byiza mwana
reka kunca mu ijambo nkomeze abizu gakuru asigaye anywa ibiyobyabwenge iki asigaye anafunga n'inguni n'udukobwa twose two mu nkambi kandi nabimuganijeho ambwira ko atashobora kubaho gutya gusa atarya abantu siko yambwiye ko akunda na Minyoni kandi none ejo bundi namubona nabonye mbona nkubone ari kumwe na mama Yusuf wa mugore wa ndi wajya kudushuka ngo tugurishe kanyanga n'urumuke
awe
ndumva icyo nashakaga kwari kumenya makuru twese turi kumwe ese gaku ibi mbege tavuze urabyemera
wapi mwana bijo gikambe giti gasigaye kangende usana kangiza hano sinzi ikintu kagamije
turi gutegura rero amahugurwa kubijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko imibanire myiza mu miryango ndetse no kurwanya sida kandi byazaba byiza udufashije gufata amafoto ndetse ugakurikirana muri buri group uko abantu bagenda batanga ibitekerezo
sinzi ko nzamara ito bizaba ryaje
Si abana mbwira uwo mwana nyine yabyaye neza
mama simbizi gusaba ijuru wa mwana bigana niwe wampaye amakuru
ngaho dore rero utwambaro tw'umwana nari namuguriye kuko ntago twagenda imbokoboko
sindeba sari twiza mama ahubwo uzi gucagura n'ukuri dore naka gapinki ubuse wari wabwiwe n'iki ko yabyaye umukobwa
yewe ibyo by'amabara byo ntabwo nyana nabimenya na hato reka abana bose barasaba uwo mugabo wayimuteye bari kumwe
umva mamara ahubwo ceceka ngaha turahageze batatwumva yemwe abahano
yego
mwiriwe
ese ni wowe habana mutambuke ni karibu
nanjye ndi mama habana nubwo utarunzi rwose gusa wowe nari nkuzi ku magambo
yo nishimye guhura namwe nuko
ni byiza
nukuri ni byiza
ngahakira impano y'umwana
murakoze cyane
mumpereze muterure oya puturi mpereka umwana mwiza ateye ubwuzu harya ngo ubu papa wari
yewe amakuru mfite ni uko kuva yamenya ko tubifashijwemo n'inzego z'umutekano zatangiye kumushakira yahise aburirwa irengero
niyo mpamvu twamuhamagaye ashaka ubushize tugasanga telefone ntiriho ariko mana ubu se koko umwana wanjye nakura akambaza papa we nzamubwira iki koko
umwana wa ibyo wibitekereza nonaha ibyo ari byo byose nta tangazo rimurika ryatambutse inzego z'umutekano kandi nazo zizakomeza zimushake ubundi naboneka azahanwe n'itegeko ikindi nacyo agomba kuza kubahiriza inshingano ze zo kumenya ndetse no kurera umwana yabyaye
kiduhenzi
yewe ntibiba byoroshye na hato gusa bisaba kwihangana ngaho rero tukurebyeho ukomeze wihangane kandi menyo ujye urya maze unanywe kugira ngo uyu mwana rwose abone icyo yonga bituma umwana akura neza kandi agasa neza
yewe ngaho nimugende amahoro uwiteka barinde
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika
Ese wowe twabanye muri iki kiganiro ubona hakora iki kugira ngo inyito cyangwa se amazina apfubyana afite ubumuga acike kandi acike burundu ubutumwa bugufi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza ibitekerezo byawe ingero cyangwa inyunganizi kuri nimero 07/28/82/32 cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram hombo ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro cy'uyu munsi tugiherera aha dushimire cyane mwese mwari mudukurikiye ndi mwabanye kuri mikoro muri studio mbageza ikiganiro cya none nari Crispin Mizero na Horoje Nigena nibo baruhagarariye iki kiganiro mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo nakagaruka
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugume hafi ya radio yanyu mu kanya gato cyane saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo ni ku kibazo cy'ubutabera mpuzamahanga turabararitse kandi tubashimiye ko mwahisemo kumva radio yanyu